Bariki Bwana ni kilio changu, ombi langu Baba kwa taifa langu. Viongozi na waleta mbele zako, kwa kuwa wewe peke Bwana mnawajua. Bariki Bwana ni kilio changu, ombi langu Baba kwa taifa langu. Viongozi na waleta mbele zako, kwa kuwa wewe peke Bwana unawajua. Naomba nitakase justify mbele zako. Nasogea kwako, naomba sikio lako. Nikiombea nchi yangu msama wako. Maana kweli sisi Bwana tumekosa njia zako, tumelenga zetu kajitosa. Tazama jinsi sisi tumekuweka kando, raia kwa viongozi hatuja kusaka bado. Tumekuwa kama Sodoma na Gomora, twauana kwa manjora na makombora. Walioitwa kwa jina lako wakuita, utaitika watubu dhambi zao waku. Tafute wewe utasikia ombi lao naku. Watamehe mtaponya nchi yaona, wabariki milele watayaona. Ya kuriziki wakiwa kwa shida Baba utawafariji. I pray a Vimilan communities and all the clans. Is that love we understand? I pray a this a one. Feel the breathing and the fisting and the nation that I knew. That figure that we are one. But blessings are the father, yo. Pray this land, make the plenty come in. We tell them peace and calm. Nairobi to Kisumu, Mombasa to Nakuru, Eldore Kakamega to Lutala to Matera.
Tajua watupenda, kwa mapenzi yako basi Baba tenda. Tushikane kwa pamoja, pasiwe